eɗen gondi yamde joyi mintaji sappo e joyi woni koƴaɓɓori studio kalangu kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hammad janganta on nani koye kibaruji moɗo e nder koye kibaruji meɗen mbiyeteɗo Jean Yves Le Drian waddi jahangal golleji ɗo ende nder leydi meɗen Niger. Hokkoɓe habaruji e ɗemgal hawsankore no tawda e jande ekkitol ɗo ende nde nokkure hawjine moƴƴi tinol e hokkugol habaruji nder leydi meɗen Niger. Yewtere meɗen pindinol hande haltanana dow yolbinande rewɓe e heɓde nokkuje wakkati ndongu e ko nandi e mum, kande woni ko kantirten kibaruji men e fulfulde. Kore jam hirtemon yerno kalirannomi on Jean Yves Le Drian, ministre kawjiɗo muraduji leydi France e leyɗe yaasi no tawa jahangal golleji illu kengal nder leydi meɗen Niger. Nder ngal jahangal o haali dow kulle laatiɗe ɗo ende dow filla dillanɓe leyɗe yahde leyɓe e ɓeydagol nimɓe kamɓe ndenagu leyɗe Sahel. O Yves Le Drian duni yehi ƴeewoy ɗo ende nokkure fedde ECAP Sahel kamɓe école Madina tatabo mo gallu ñame, caggal no golleji ɗi ministriɓe ɗiɗo ɓe leydi Niger e mo leydi France o gadduno ɓe noddi hokkoɓe habaruji gam batte wadde dimma jahangal makko. Nani ko bandi min Adama Dawaki haali do ko o Jean Yves Le Drian holdi.
La grande nouveauté, c'est la mise en œuvre.
Ko heyde majjo ni woni hawrude sembeji leyɗen endan gan notago kippitanɗe konuji ko wonno waɗa nder leyɗe tati keruɗe, ɗum wonno Mali, Burkina e Niger do keri muɗum. Ɗum ɗon non wonno ko laati hen, ɗum dukonnan wona do filla ko dartu himɓe wiyoɓe jingonoɓe hono diina wonɓe no waɗa hono fawar joni masibaji ɗi endam. Ɗum wonno ko fawar joni ko laati ko heyɗi gam no laati africankoɓe no muuyi jogade ndenagu muɗum e juuɗe mumen fa woɗa. Miɗo lamni dukonnan ni hono hawrude sembeji ɗi endan dow nokkuje ɗe leyɗe tati lintaɗe endan golɗo lawol lawol lobbol no ko jami joyimi hono fande wuddu majji to wiyete Tamazoron endan. Mi tawi gollal ngal ɗon no waɗa fa no wooɗi e ɗum ɗon yaara yeeso dukonnam. Nenne ɗum ɗo woni komin jaata min tabintinade hawrinde mawde watten to filo ko nder sawara leyɗe duniyaru.
Conseil de sécurité du 30 novembre.
Allah e bonondaji ko ndiyele toɓa gaɗi ɗo ende nde leydi Niger e ndungu hikka ngu fa waddi ɗo enda maiki fa waddi ɗo enda ittugol yonkiji e guineji kewɗi ko ye bonnoyi fedde leyɗe tubakoɓe witende Union Européenne waddani leydi Niger mballa ka millioji keme ɗiɗi e capanɗe jeegom e nayi ceede men CFA. Ɗum du no wallude ɓe nimɓe laatiɓe keɓi o bonanda. Bonandaji ɗi ɗo ni mbiyen ɗo enda ano fedde UNICEF kamɓe croix rouge Niger kamɓe jaroyta ɗi mballagaji nder région ji tati ɗi leydi men Dosso, Agadez e Tillaberi. Hawrinde dekiraɓe horeɓe leyɗe ɓe hirnange leyɗe Africa no waɗon joyi lewru Octobre duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi nder gallure meɗen Niamey leydi meɗen Niger. Nde hawrinde du no lawol tewtude sembinɗiɗe laabi e feccididde habaruji dow noyi watto ko junniru rewɓe tawi accama nder leyɗe hirnange ɗe Africa e fa hande noyi ɓe gatta ko laabi laamu jingaroji inniraɓe sukaɓe rewɓe tawe tabintinama. Mbiyani fedde hawjinde cuɓaki ɗereji filtoɓe ɗo enda horaku suudi hawjindu cuɓaki gaɗo kiloyle endal nder leydi meɗen Niger wi'etende Soenu. Ɗi ɗereji do ni mbiya nimɓe ɓe ɓe jeeɓe cuɓake ɗo enda nimɓe ɗereji nimɓe sappo e tato laatiɓe no yam pilo ɗo enda horejo suudu ɗum kamɓe dekotoɗo dow muɗum en kamɓe du ɓe jeeɓe cuɓake ɗo enda ɗereji nimɓe nogay e jeɗɗo. Ɓen duni caggal no hawrinde fedde hawjinde joɗa kalen caka partiji politique nden waɗano asawe bittiɗo on inde biyeteɗo ɗo enda maître Isiaka Sunna hokkama nokkure aranu ngu biyeteɗo Idi Dawda Kando kay waɗama ɗiɗaɓo horejo fedde suudu ɗum. Amma ni partiji ɗi gala e laamu en mbi'i gaɗi ɗo enda hawrinde e wiide kamɓe jamray ɗo wakkati ɓe ganno hawrinde nokkure maɓɓe wi'etede FRDDR. Itinikar Alassane Itinikar nani ko wi bandiɓe wiyeteɗo Ternan Foudaye Ahmed wakkati yewtidino e makko e callal.
Far hoƴugol hooreɓe seni ɗum wonno fedde hawjinde cuɓaki wi'ama waɗire dow narral. Narral du kam wonno partiji gonɗi e laamu parti ɗi ngala e laamu kañum e parti ɗi ngalana laamu ngalana ɓe ngala e laamu dey hawrinde waɗa ndendan partiji gonɗi e laamu kañum tan woni ko waɗi ɗum eyi hooreji seni o eley ko milanmi ni woni Isaka Sunna woni hooreji on ɗiɗaɓe makko du kam woni Idi Dawda nden ene kay ɗum ɗo laattako ene mbawi wiide ni heyi ɗum waɗay ni saabu seni o fedde nde ɗo hawjinde cuɓaki se waɗama waɗata kana dow inde leydi Niger fou jonnoon ɗum waɗa kana dow inde partiji gonɗi e laamu tan ba partiji gonɗi e laamu ɗin goɗɗi majji yardaki hono fedde seni wattani nde enda ɗum waɗay ni laatta ko wiye seni watte dow inde partiji gonɗi e laamu tan seni se wattama watta kana dow inde leydi fou
fedde partiji ɓe tokkayi wonɓe e laamu eɓe ngala e laamu ɓen kaali e wiide cuɓaaki hoorejo suudu seni ndu e dekkotoɗo mum laabi démocratie e laabi cuɓaaki tokkaka no haniri yerno biyeteɗo ɗendan ambali dodo haali wakkati kawjiɗo ɗendan ana fedde parti bandimin biyeteɗo ɗenda Alamin Wachar yewtidinno e makko.
Min jaɓai gattol ardiɗo fedde leydi mawne fedde hawjine filla cuɓaki gaɗateki fuu nder leydi meɗen. Min jaɓi raydu no de singira min ɗowtanta kode du gam de singiraka fuu no laabi dewtere hawjine cuɓaki bi'iri yewtinaki moƴƴina gaɗaki ki waɗaka fuu nder potal feccere woore dow pecce tati partiji politique leydi meɗen haala mum en tan gollira handen fedde de wala fuu lawol haalude goɗɗum dow inde leydi meɗen. Min kolli himɓe du ɓe paama ko gomnati yillaka fuu he laabi cuɓaki fuu gaɗeteki nder leydi meɗen denne no hani wi'e ɓe ummake gam jinganade laabi démocratie ɗi nder leydi meɗen gam partiji tawaɗi e laamu ɗi ngala hoolare denne iɗi bawi gaɗi hunde
fu classe politique en perte de crédibilité risquerait de tout remettre en cause.
Fedde hawjinde moƴƴinol e kokkugol habaruji inditirtede ɗendan CSC waɗi ɗendan jande ekkitol hokkoɓe habaruji e ɗengal hawsankore ɗum ɗo gam ɓeydugol ɗendan golleji maɓɓe e fawari joni firtugol haalaji habaruji kokketeɗi ɗin e ɗengal hawsankore biteɗo ne Ousmane Garba kakkiɗo ɗendan golleji e sigilaki ɗendan nder fedde CSC nde nani ko wi bandimin Alamin Wachar do o jande ekkitol.
Effectivement, ça fait quelque temps que le CSC.
Wadi wakati ko fedde CSC fedde hawjina golle ciudi ko kooji habaru no tawade sigle ekkintinol kokkobe habaru der demle leydi meden kokkobe habaru e jarmare arta ekkintina handen kokkobe habaru e hawsankore gonano ekkintine misali golle baylitul hala der hawsankore kokkobe habaru der demle meden tawrabe nyenyal der gollal gal kam en gonno ballira der ekkintinol gol miccintinen himbe du ko ibe tawa der janginobe ton der jangirde ekkitade gollal kokkol komin gomiɗen tefa woni kokkoɓe habaru ɓe bawa bindi habaruji ɗi nder ɗemle meɗen ɓe bawa du jangude ɗe fuɗɗari sigila on ni ekkintinol gol du ƴewatana kokkoɓe habaru nder radioji e télévijoji tawaɗi ɗo nder ñame yaade yeeso ɗemle ɗe to e golloɓe tawaɓe nder reedu leydi ɓen du ko mu'en waɗoyte min ƴami du ardiɓe cuuɗi ɗi kokka inɗe golloɓe mu'en kajaɓe ekkintinol gol
nous donner les journalistes qu'ils estiment être en besoin d'être accompagnés.
Ministère hawjinde wurtinde finatawa waɗi illu altine bittiɗo hawrinde les régions to endan sender ɗum du no hawrinde joɗa kalen dow sigila wurtinde finatawa nder Niger warɓe to nde hawrinde keɓi wadde kaldal ministére nde dow windi dewtere tomo hennon fuu wattata haalamu kattatawe nde no wodi ko moƴƴine woƴƴine bandimi Ali Keita mo Zender no tawa to nde hawrinde to yewtirde enda biyeteɗo Adamu Dandi hoorejo sigila wurtinde finatawa.
Nous avons pour l'essentiel recueilli des contributions.
Min keɓi haalaji gon ɗi woɓɓe gaɗi laatiɗi no ɓeydami min gattanɗi nder dewtere amin de woɓɓe gaɗani min ƴamɗe min jaaba keɓe dow komin andi min pamtini yimɓe du ko hana jinganade komin bindi ɗum tan waddimin amma min garana gam hollude komin bindi ɗum neɗɗo fuu watta barke hunduko mum ko watta min keɓi min moƴƴini dewtere de no huɗiri dewtere de min bindi de ni no somi sigilaji ɗiɗi arande ni sigila no watta ko himɓe moƴƴina jonde mum'en caka himɓe sigila ɗiɗaɓa on no ƴeewa no waɗe ko laabi démocratie e kiite ngake no wuɗiri nder leydi meɗen
de la démocratie et de l'esprit républicain.
Janginoɓe ligatoɓe ɓe catégorie tataɓo waɗananoɓe jande ekkitol illu lewru juillet duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi wittendu no tawda e jande ekkitol ko balɗe capanɗe tati illunogay e goho lewru septembre wittenduɗo hande subaka o min jeehi min ƴeewoyi nder nokkure to ɓe janginoɓe gona no ekkite no ekkintine to min jeyi min jewtido e ɗoende e biyeteɗo madame Haruna Hadiza laatiɗo o woni ekkintino ɓe janngooɓe mo conseillére pédagogique mo sarusi kawjiɗo janngirɗe pamare mo ñamey goaɓo nani ko haalido ngol janngin
par rapport à ces jours là qu'on a eu à faire l'impression
non non e filo janne nde ko darta ñalaɗɗe min gaɗɗe enda ni ono jannginoɓe ligotoɓe waddaɓe ɗo enda no jannga ɓe ono hunno latinde ɓe kollimɓe ɓe jiɗi gollal ngal sanne sanne saabu yimɓe no laatiɓe hono fadde mabɓe etede ɓe jiɗi tawe ɓe keeɓi koɓe ɓeydi ele ande mabɓe ɗe kamɓe ɓe kamɓe wonno fande nokku tataɓo wakkati mo etol ngol to waɗano ɗumne wonno hono ɓe heɓayno sembe sanne de tawi no wawi seeɗa kalay tawanoɓe hono nokku nayoɓo on kay ɓen kay fuu yo ittaɓe laylayno ɓe gala ley hiisa layi caggal majji jondu konɗanni miɗe andina on wiide ke yimɓe ɓe gomiɗen janggina ɓe endan eɓe gondi ɓe gatti hakkilleji mabɓe sanne sanne ko waɗa ko tawi so ettol ngol warowi tawi ɓe keɓɓi kamɓe dukonɗan wawde mabɓe yiyama inchallah dukonɗan ni en keɓan yogaɓe mabɓe laatiɓe hono heɓoan soƴƴo e jangguino mu ngol fa wooɗa gam min jii balɗe min gaddi e mabɓe ɗene ɓe fuu eɓe laati yimɓe yiɗuɓe gollal ngal
sanne
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Agades
Do Radio Sara
Lamba Chapande Jena Ejedi FM
Alit
Do Radio Kausen
Lamba Chapande Jena Enai FM
Gingimi
Do Radio Dilerem
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Kabalewa
Do Radio Mambio
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Dogonduti
Do Radio Dallon
Lamba Chapande Jena Didi Tobere Jetati FM
Walam
Do Radio Baru
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Tera
Do Radio Liptako
Lamba Chapande Jena Ejetati Tobere Jedi FM
Dokoro
Do Radio Muria Dakoro
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Nyamai
Do Radio Scott Mukwartaji
Lamba Chapande Jena Tobere Jena FM
Madawa
Do Radio Sarawnia
Lamba Hembre Didi Tobere Go FM
Tanut
Do Radio Damergu
Lamba Chapande Jena Ejena FM
Studio Kalangu
Nonni en garta e yewtere meɗen piddino le leydi meɗen Niger fa ñalande hande nde no wala rewɓe no ngoodi ɗo enda ngal lewɓe no caɗi keɓa ɗo enda ndongu far gese sayni toɓe torri nder nokkuje gon ɓe rewɓe ngala bakka nder ndongu woɗi duɓe mbawta soodi nokkuje nden kam ɓe ngala bawɗe ko watta tawe o saɗorma heɓanama mosola fedde hawjinde e durwonore potal ɗo enda witende refpa Niger heɓani ɗum dabare bandimi Balkisa Hamidou ye yewtido ɗo enda e biyeteɗo Amina Garba goto tawaɗo nder fedde refpa nde nani koɓe kaali do majju
le principal mode d'accès c'est l'héritage l'achat ya le prêt
ko fuu ko hokkoto neɗɗo leydi kañum woni tawangal na mbi'en donnigu ma dukonɗan coggu ayo nguƴe dukonɗan no woodi ɗum ɗon dukonɗan ɓuuri sembe har rewɓe enna saabu rewɓe eno tiiɗi fa tawi no jeyi a tawan no wuƴa wakkati fuu luɓagol dukonɗan no woodi kokka seeɗa kala e aɗa golla nokkure nden enna ɗum fuu no woni hen enda ɗum waddi ni eɗen andi hono debbo no heɓugol muɗum leydi no tiiɗi sanne e nder leydi ndi enɗa ndenne nden wonno komin ƴeewi hunde min mbi jon o ko hani woni min daara sembe leydi ndi sey tawa du hono har fil arsilama kam wodi sembe e leydi ndi enda saabu qur'ana haɗay debbo ronude leydi ɗum woni guese e ko nandi e mum nden noon woni komin jeeyi min tewto e modi baaɓe kam batte ɓe mbaajo nden min naddi e mabɓe nder guure laatiɗe eɗe satti sanne kam woni hara département mo kolo birni e doso hara ton endan ni ley leydi doso kañum e birni min jeeyi wuroetengo agali kañum e fande paaɓiji e fanane nokkuiɗe enda fuu min mballi rewɓe wooduɓe guese ɓen enɗan gandnama talki guese muɗum en ko watta dukonɗa rewɓe ujunere e rewɓe capanɗe jeetto e nayo kañum woni ko gandna talki laati dukonɗa min gollidi e fande ko wiyete ko fo kam wonno fedde hawjinde filla ko darto renugol laddeji e jaaye kañum e fawarjo hedde nafakkaji muɗum fara kolo dukonɗa ni rewɓe hewɓe heɓirino endan kano woni min keɓayi hono ko tabiti fa min mbiya ha sabani woni ko heɓi ton de gollal ngal gollama komin gattono ɗu min jeeyi fo ko tiiɗi e majjum saabu rewɓe endan ɓe gara ɓe garda e seede mabɓe noon enda kam woni woɓɓe kay gorra mumen woni seede mumen no tawa jowruɓe wuroji ɗin endan no tawa dukonɗa ni koreji debbo on kan e garto daro laato seede sey talki ɗi gaɗe talki ɗi gaɗama nokkuje kewɗe min mata fuu hono ko laati saɗorma e nder majjum ɗum waɗi no hanniri eno wooɗiri
ɗewonta kibaruji meɗe fulfulde tili e jetta Hassan Tawe gadduɗo ɗo enda kottawe ɗi jottake no woɗiri e Alassan Kuzi cigiliɗo kibaruji on joni mi yoppiɗan Mamman Adam wara wadda kando e ɗewgal hawsankore